Nifuta upweke
na mina hidi so kuacha apeche ilifarangati itakuwa kasheche
na mafikichi mavituzi yako na pendaga
mama
nipe
na kuichi kuitu kiwandichu na sugu wa gaga
hey, hey baby one way mandika bandu wa nifukande
mandipaka sande nikuchizishe kwa riri mkupande. I'm feeling loaded, sister, no more. Yani visa, 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 bina.
Yeah, you know that I can take it no more. Na ni visa la kufanya sina. Baby, I can take it no more. Can I take it?
I can reconnect love. Make love to you after this COVID-19.
I can't wait to make love.
For you, mama.